Lakes, zendi mwana wa Katonda. Listen, true story, lugero lwa ghetto.
Yes. I can only remember my old life. I can only imagine my life now. I can only remember my old life. I can only imagine my life now. Katonda ambereddewo nnyo, Katonda gwe nsinza bwakkiriza tewali agaana. Katonda ambereddewo nnyo, Katonda gwe nsinza mulamu, nze yannyambye yambi. Nze nkulidde mu bugubi awatali mama, awatali tata, mu bukubi obw'ekika ekya waggulu, nakulanga kana kamusota, nga bansosola balinga obulungi, ebigambo bayogera banswaza, nga ne bwe mbekulako tebanjagala, tewali musango nti oba nali nnina kye nabakola. Nasaba Katonda ye wa kiseera yannyamba, gwe nsinza mulamu, nze yannyambye yambi. Bwayamba yambira ddala, tokoowa kumuyita musaba kuwulira. Nze kye mumanyi kasonyiwa mangu ate wa kisanyu. Evidde kye nva mukoola, akola emiraka eri abantu balamu. N'abaagala nsira ne Mukama basaasire, mbasonyiye tebamanyi kye bakola. Katonda ambereddewo nnyo, Katonda gwe nsinza bwakkiriza tewali agaana. Katonda ambereddewo nnyo, Katonda gwe nsinza mulamu, nze yannyambye yambi. Nze mu buto nakulira mu kutya nnyo, ku ssomero we banjiya nga sikosero. Kyali kizibu kya kuwakanya kubanga mu kiseera ekyo nze nali mutono nnyo ku lw'embeera gye nalimu. Nze mbonyebonye n'ensi, when I remember 4 years ino. Nze nagongobala nga tebampita, nalinnya bampita bagoma. Olwo nga nkuzeemu natulanga n'ensirikirira, amaziga ne gampitangamu, emirembe ne ginzigwangako. Ne mbula gye nali mbeera, ne nsalawo mpaale n'ensi, Mukama Katonda nankumakuma. Okusinziira bwe nali kati ndaba ndi yadde yaddeko. Katonda ambereddewo nnyo, Katonda gwe nsinza bwakkiriza tewali agaana. Katonda ambereddewo nnyo, Katonda gwe nsinza mulamu, nze yannyambye yambi. Funayo akaddo mwebazengako, olw'obulamu bwakuwadde, entalo nnyingi azikuwanguzza, emyaka gy'olimu bangi tebagituuse. Kale nno fukamirangako, nga nze bwe nkola ne tumusinzaako. Ekitiibwa n'ettendo kidde eri ye ffenna nga tumusinza. Your blood save me, your blood.
save me. Your blood save me, my Lord. Your blood save me. Your blood save me. Your blood save me, my Lord. Your blood save me. Your blood save me. Your blood save me, my Lord. Your blood save me. Your blood save me. Your blood save me, my Lord.